sitaki mimi kufanya makosa. Penzi hili linafanya nakosa. Sikiri nikikiri siri, nitadhiri wawili akili zitaoza. Marafiki watazidi ongea, wanafiki wazidi kuombewa. Usikiri, usikiri siri, wacha ibaki hivi kati wewe na mimi. Hivi ndivyo na nobody happy, know what we do. Are we fooling around or we cheating? But your forbidden fruit so sweet, I wanna scream it out loud every time you take it down low.